Polisi mu disitulikiti ya Rukungiri ekutte omukazi ku by'okutta bba gwe yali yayawukanye naye mu ssaza erye Buyanja mu disitulikiti ya Rukungiri. Omutemu ono ategerekese ke erya Kankwasa Patients, mutuuze w'ennyama y'enje Cell Endere Parish mu Southern Division mu disitulikiti ya Rukungiri, agambibwa okutta Nuwamanya Bruce w'emyaka 32 nga mutuuze w'e Rwenanura Cell Kinyabiteete Parish mu Gombolola ye Buyanja. Okusinziira ku poliisi, lino babadde weggulo ku ssaawa emu ez'akawungeezi mu Rwenanura Cell mu muluka gwe Nyabiteete. Okunoonyereza okuliwo okulaga nti omugenzi yaawukana n'eyakankwasa oluvannyuma n'awasa omukazi omulala nga kigambibwa nti ono yasenguka n'addayo okubeera mu bazadde be abamuzaala. Omwogezi wa poliisi Bitundu bya Kigezi agamba okunoonyereza kutandise okuva mu bantu ab'enjawulo ate n'omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu ddwaliro erya Buyanja Health Center 4 okwongera okwekebejjebwa.